Abake kosalendeleni, abanye bufele jwaleni, abanye bafele thandweni, nazi indlela zimbili. Abake kosalendeleni, abanye bafele jwaleni, abanye bafele thandweni, nazi indlela zimbili. Abake kosalendeleni, abanye bufele jwaleni, abanye bafele thandweni, nazi indlela zimbili. Abake kosalendeleni, abanye bafele jwaleni, abanye bafele thandweni.
Abanye bafele jwaleni, abanye bafele thandweni.